Kingdom King Chris Joy.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Chris Joy, you open Katari Kamutwaka. Mulinane, Wayamalasa, Ponolo.
Nimakupasa chiko ndicho kakoweka vuto niweka. Nimakupasa chiko ndicho kakoweka vuto niweka. Nikukwadila ajiki jiki
tuma
presha ni masofa. Ajiki jiki kasalali ni maleta. Ajiki jiki nimakupasa chiko ndicho kakoweka vuto niweka. Nimakupasa chiko ndicho kakoweka vuto niweka. Nikukwadila ajiki jiki tuma presha ni masofa. Ajiki jiki kasalali ni maleta. Ajiki jiki ukufuna nenze kuziva ndiwe wanga wapa mtima. Kumtima kweve uziva ni makukonda. Manje waziva ukinde siyanga ndiwe wamba kupusa. You took advantage na chikondi ni makupasa. Usakadabwe nikaendo choka kumova ndine osheta. Nishimova weve unikontolola. Jiwa ulenga zaka kutwalira ndo kupisa popa nyumba. Nishipanja peve mtako kalindila kaule. Nimakupasa chiko nichoka koweka vuto niweka. Nimakupasa chiko nichoka koweka vuto niweka. Nikukwadila ajiki jiki tuma presha ni masofa. Ajiki jiki kasalali ni maleta. Ajiki jiki nimakupasa chiko nichoka koweka vuto niweka. Nimakupasa chiko nichoka koweka vuto niweka. Nikukwadila ajiki jiki tuma presha ni masofa. Ajiki jiki kasalali ni maleta. Ajiki jiki tukane amai wanga nanileta pano.
Iwe iwe
ola tukane atate wanga wana piwa baji.
Aya malaza mlange ni mwana ule.
Uyu mwana kasa liye ule mwata pato. Weo sona unga tukwane alume vahu vama iwake varume vako. Sona kutukwa na pongozi vako kuma sona weo ulie ule mweo. Iwa mwana ni wante mbele reka weo ulie chapuino weo. Wana yu mwana lume otitafili fuanse fofu na pano pangani.
Nimakupasa chiko nichoka koweka vuto niweka. Nimakupasa chiko nichoka koweka vuto niweka. Nikukwadila ajiki jiki tuma presha ni masofa. Ajiki jiki kasalali ni maleta. Ajiki jiki nimakupasa chiko nichoka koweka vuto niweka. Nimakupasa chiko nichoka koweka vuto niweka. Nikukwadila ajiki jiki tuma presha ni masofa. Ajiki jiki kasalali ni maleta. Ajiki jiki Kingdom King Chris Joy. Wasanga waletea kubasha waletea. Afroman, Dabuona, and all the DJs Bazedi, boom! Zambia Nam, Awe Mwandi, I am Malaza, boom, Pondoro, Putipotiana, boom!
For downloading from ZHitsPromos.com.